Salanda fie,
Salanda fie, shile chita, pali iwe na lufyanya umutima, ngawa kumbwila, na ishiba, ninshinshiwa, kale na ishiba, nshaka bwele futi, inenda lemona, Muliba na bonse ni umwine wanga Walinjipaya na smile mwandi wa ipaya Nomba nina nalibelela sana Shile fwaya huku shita boast Pali iwendesha like a ghost Nga walilande fwaya huku futa my tears Cause you're my only choice Nalipoka fie pantu nalikukonka Shakufuna lelo kufuluka Inenshi wana love you babe Nomba nshile chita fie babe Shalanda Kanshibale fwaya balitumpa Pali iwe nalitemwa sana Wenze kuchenje mwandi nomba Waleta my plans Ukaneke fie nga nine ndale mona Na future yandi ili nawe mona Ndefayo kukwata tulenda Life yandiwe no pretender Nalipoka fie pantu nalikukonga Shakufuna lelo kufuluka Inenshi wana love you babe Nomba nshile chita fie babe
Shalanda fe, shile chita.